akpọ mụ na-eme ya mana ọ bụghị mụ na-eme.
Ọ bụ Chineke na-eme.
When I think about your goodness, I am messing up on my life. All I want to say, I'm not like you. People they ask me say, who they do all the things for me? I dey tell them say, Abu Chineke na-eme. Lord, you came and you gave me light. All I want to say, Chanyi Bonyo Pyohama. The way you did do all the things you did do, Lord, I cannot tell it all. I have come to say, Nam Nale Kele, Kai Kele Ya. Chineke na-eme wa penye ni jona fo wanya gawe kuluwa. Ọ bụ mụ na-eme ya, ọ bụ Chineke na-eme.